mina uyabaleka futhi zokthola ukhuza bani ukhuza mina uyabaleka futhi zokthola ukhuza bani ukhuza mina uyabaleka futhi zokthola ariye ay yes busiso hey you 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 busiso hey you
Ukuza mina, uyabaleka, futhi zokthola. Ukuza mina,